matata matata.
Burudika 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 burudika. Burundani kuna burudani.
Life ni mkazi.
Burundani kuna burudani.
Life ni mkazi. Abu
ndani ya club peleka bangu chochangu muna mamnangu na mamdabu tunaikata na adabu.
Burudika burudika.
Abu Dhabi ndani ya club peleka bangu chochangu muna mamnangu na mamdabu tunaikata na adabu. Abu Dhabi ndani ya club peleka bangu chochangu muna mamnangu na mamdabu tunaikata na adabu.
Burudika 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 burudika. Burundani kuna burudani.
Life ni mkazi.
Burundani kuna burudani.
Life ni mkazi.
Hey. One leg, anguka nayo, bounce again, ukipita nayo, kaninjege, ni madharao, once again, yeah, yeah. Hey, tuko incognito, yeah. Westline simple, yeah. Tisho na slipo, tunavuta maumbido, tatani ni chimi kumbe moshi ni mavela, dijana play songs, zote zina sound a cappella, na pull up to her bumper, kadere wa trailer, akona hagabiki na ina clap ndani ya dera. Wanataka kunimaliza baba, wanataka kunimaliza. Tunazitupa ki Michael Jackson, aleta action. Na mwaga, na mwaga, mwaga jasho. Sikia ma gunshot, usiende junction. Uoga, sinaga mikama Tyson. Walai bilahi club ikona mabillionaire. Vitu zinafanyika ndani hata vipofu wanajionea.
Zili mshika tukiban, aka drop it like it's hot. Anadina kuoka fan, kono kiwa kwenye throat. Nani ndo boss, hapa na mdishi kama last supper. Saba saba position, kanji ni six figure. Nangu ni 8 na hapa 9 inch. Maniga yangu ni bait. Tunafanya dambi Abu Dhabi na hama body. Kona daddy wapi la vidavi kitu smanyagi. Singo ni mobile left right na katikati. Legeza waist to bed knees na utoe shati. Staki kwa na one leg na party party. DJ chezeo skinny bitch miss fatty fatty. Niko na Jaber, hako na Kuber. Kukuja na gang, nina mjulu bang. Kukuja na mapeng, nasulete mata hen. Unlimited vagina, twizy she wanna my wang.
Aya ya mpaka Abu Dhabi, aya ya nama ordinary.
Burudika, 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 burudika. Burundani kuna burudani.
Life ni mkazi.
Burundani kuna burudani.
Life ni mkazi.
Abu Dhabi ya club peleka bangu chochangu muna mamnangu na mamdabu tunaikata na adabu.
Burudika, burudika.
Abu Dhabi ndani ya club peleka bangu chochangu muna mamnangu na mamdabu tunaikata na adabu. Abu Dhabi ndani ya club peleka bangu chochangu muna mamnangu na mamdabu tunaikata na adabu.
Burudika 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 burudika. Burundani kuna burudani.
Life ni mkazi.
Burundani kuna burudani.
Life ni mkazi.
Hakuna area tuja terrorize. Wasupa wenyu tukifika wana tu recognize. Jitu kilan ni kumalo ni kufonalize. Masa ni deadly shere ya leo ni polite. Tingiza kicho tena anguka nayo. Wakisha kitu kisha pitisha round. Tele kachini hadi ifike kwa ground. Squeezy vienyeji ndo na chachisha town. Selector, sauti ya doba iko chini yongeza. Hadi nimesare tools ya meza. Juzi imeshika pia mix inaweza. Cheki madenge vile leo wanatesa. One legge tunazuza kwa baesa.
Hush hush, no kibanja bruv, talk to me divent. Kanapenda a hair block, me I don't mind it. Bang with extension, please don't bleach. Melanin so expensive, pass in the science. See you me, you my goons, it is a lot. You skip lunch, no need join last supper. They know we don't play, don't tickle handas, handas. Na my body's body sticky. Ban cannabis, cannabis na handala. Kanim super na handala. Kani chupa na madala. Kani fast me madara. Assalamu 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 alaikum. Huku kwa Abu Dhabi tumechill na mataikun. Assalamu 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 alaikum. Huku kwa Abu Dhabi tumechill na mataikun.
Burudika 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 burudika. Burundani kuna burudani.
Life ni mkazi.
Burundani kuna burudani.
Life ni
Abu Dhabi ndani ya club peleka bangu chochangu muna mamnangu na mamdabu tunaikata na adabu.
Burudika burudika.
Abu Dhabi ndani ya club peleka bangu chochangu muna mamnangu na mamdabu tunaikata na adabu. Abu Dhabi ndani ya club peleka bangu chochangu muna mamnangu na mamdabu tunaikata na adabu.
Burudika 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 burudika. Burundani kuna burudani.
Life ni mkazi.
Burundani kuna burudani.
Life ni mkazi.